Special from NigerRemix.com.
Gong, gong, gong. Hi, hi, hi. Sha, sha. Yaga master, vima chop, pop, pop. Come on, I die. Ta, ta. Tiki sarasta, eh. Pulosa, baby, pulosa. Then I'm a photo, come on, mom, bossa. Pulosa, baby, pulosa. Then I'm a photo, come on, mom, bossa.
You gave me everything, you gave me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I mean a panty, you in a book size. Cool up size, so what if I face cafe panga fai. Gully click I. Me on the eye.
Nataka kuna mtu mlangoni na amebisha tangu joni mfupa nilipotea mitani mnashindwa mbona mnioni waga nimezoea wakija wenzangu upiganga honi leo nasikia tu ding dong yega mkononi kwanza karibia na ukiingia pigwa bia ukipendezwa angalia macho ikupewa pazia everything is nice ya mipe kendo uneza fia alafu kani back hey usiogope kupiga cheers
gong 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 hi 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 sha sha yaga master vima chopopo come on aji die da da tiki sarasta eh Pulosa, baby pulosa, tena mafuta kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa, tena mafuta kama mwamposa.
So what if I, face cafe panga fai. Gwole gli ai, miondo ai. So what if I,
mkwafi kwanza tuze na wali wali. Kwa jufoleni ni refu na ukundani kuna pikwa. Chapati chapati ya tajirani ya wezi pitwa. Fungeze wa shisha na vitu vinashika. Kujeni wote mashoste nomba mtopa sikose kisho fike mapema upate nafasi kwa kote ukichoka jikokote tukokote popote itisha mita jiri na nahila kama zote wako wako
vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape nikuna wangu kukwangu tuko kwa chumba changu kumbe mpaka kwa guzi posiko napata buwa
gongongo hi 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 sha sha yaga master vima chopopo come on aji die tiki sarasta Pulosa, baby pulosa, tena mafuta kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa, tena mafuta kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I mean a panty, you in a book size. Cool up size, so what if I?
Fresh out from NigerRemix.com.